endaweni angibhalwe ifani ebusweni eh usalele nawubheka ubhenge ekamereni nasemini besigruva beshebizile ntunja DJ yinile ijuna yudlala ijini bethuna ayibo ratatatatata shaya nezakamshana mhaba zinamba budlabhankalakatha nephalaphala ntwana kamduze akudlala labushe yathanywa wajuse phela nguliswa nguwe undenza ntoni wegqoma undenza ntoni yaza ngisabuni kanti isigubhu undenza ntoni undenza ntoni wegqoma undenza ntoni yaza ngisabuni kanti isigubhu undenza ntoni. Mama she is here next door zobuya ngomso.
Patience, 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 ya amba man. Check.